the man again in another tuna. Little ways in this bandy. Black smoke what I want in before fear.
Lifestyle.
Got to move who can die.
Can I see with that gun?
But you might see if you're not Murala, my baby.
Can I see with
that gun? Got to move who can die. Baby now we get up, sakala manya bino bichani. Baby bambi get up, sakala kuhurida vivosi ya marwe yo. Amanyi kali maje mokutandi kati, nateka muso nyu wanga semanyi mize. Sena kwesi kwa mutima ni mbubi kulang, kisumi rancho libera future woman. Kumbe nalina tomera, dolina pisa wusi kusu sakati. Sivosi chusaka vivuso, webukode wabatari pani. Uchafu wafuna yori city. Ulira kuwa kuita na bachafu. Katinera viraje wandava. Toju kirevyo vietu wakula. Genda vivyo uto nefasa. Genda tota genda. Katinubo genda.
Genda
Genda
sikwe taka.
Walio manisi funa mulala. My baby.
Genda sikwe taka.
Katinubo genda.
Genda
Genda
sikwe taka.
Walio manisi funa mulala. My baby.
Wandeka mumaziga manji, nemubulumi baby obunji. Amazime kuwa muna kuyote cha wampangula, nembye kuwa. Nosira nyangulu za mkomye, kumemikisa jange jeyongera. Kamo zebiru njibiri maso na kumikiriza katina funa. Nomutima kwange kwa kusangula, olgo useze kwe wakola. Dia wako manga weyo, matumbi bunde, kwa kusala okureke nange.
Katinubo kendai.
Genda sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby.
Genda sikwe taka.
Katinubo genda.
Genda sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby.
Genda sikwe taka.
Uwe sikwa katibuwa wakujuwa yo. No mufumbo baby nebukulema. Nakomanga wonga manyoli na waka. Nasanga toto ngali wali akawa. Teka sera kusemele penamu. Nakula kwa mugwano nga topa time. Nese samu.
Zenari kuwa zari tezi kumala.
Tewe tonda Bambi wafuka vikade. Maziga kogachivi. Bambi tuka mirembe. Yebio
katubo kenda.
Kenda
Kenda
sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby.
Kenda sikwe taka.
Katubo kenda.
Kenda
Kenda
sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby. Katubo kenda.
Kenda
Kenda
sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby.
Kenda sikwe taka.
Katubo kenda.
Kenda
Kenda
sikwe taka.
Walio majisi funa mulala. My baby.
Kenda sikwe taka.
Baby na we kenda. Sakala manya bino bichani. Baby bambi kenda. Sakala kuhuri ya vivosi ya marwe.
Kenda sikwe taka.